Sirio, Sirio, Carangú, Sirio, Carangú, Sirio, 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 Carangú.
Oɗon kettini studio kalangu, eɗen gondi yamde jomintaji sappo e jowoni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamad Janganton. Nanni koye kibaruji meɗen haltana hannde na filla toɓo ndiyam gaɗɗam bonondaji ley ñamay yaade to e nder dow konkiriya. Nanni on nana dimma lanaji piiroji ummiɗi ko hijjore hikka nde duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati nder ñamay. Yewtere meɗen pindi noon hannde hawtanana dow rewɓe politique ɓe Niger sigila lobbo mo ɓe ani e yaade yeeso, ɗume woni koɓe koɓe nder mo. Kori jam hirtemo yerno kaliranno mi on e nder koye kibaruji meɗen. Noon ni Sarusi Kawjiɗo etole e kenduri mo leydi nder andinore nde waɗi ɗiɗi lewru utto haali e wiide ko ƴuwole ndiyam mawɗe no toɓan far hoore huɗo leydi ndi yaade dow manga e région ji gonɗi gosol maayo Niger ɗen fo. Dey noy habaru on warri madan Aminu Nafisa goto tawaɗo nder o. Sarusi, nani ko haalani gongo mamman dantani dow majjum?
Nous avons vécu le 2 des fortes
ɗiɗi lewru uttu nduɗo ƴuwole mawɗe gon toɓi e nder région mo Zander maraade kañum e do ADR. Ɗe ƴuwole dukkonnan tukkitege ndi fawari e nder leydi gosol maayo ɗo endan deyi warre e sembe sanne. Warre e sembe sanne kanon woni hara région mo Tillabéri ton kayi ɗum waɗi sembe seeɗa kalay. Jonka hon ɗum ɗo komin ganno sigila momin kalno haala muɗum e ley ñalaɗe ɗo min mbino asi alal no wawi wadde hono ndiyel toɓa fa sanne, kañum wona toɓa. Subaka oɗo jii en pini e nder ndiyam ɗo, ndenne ɗan dukkonɗan laati ɗum noon no wawi wadde juuta sanne fa waɗa bonondaji goɗɗi duka senda.
Il est très probable qu'on ait des inondations.
Nani hande subaka oni mbi'en le gallure ñamay e filagu mon ƴuwonde ndiyam mawde toɓi faadu waɗi bonondaji kewɗi, misali le wuro wi'etengo Suudure to ndiyam ɗan yewi bonninoy sanne. Kanƴum waɗi ko gouverneur mo région ñamay Isiaka Hassan Karanta o ardake nimɓe o yewi o ƴeewoy bononda gaɗɗo nder nokkure on. Nani ko Moutari Mahamadou fammini nimɓe dow jahangal makko ngal.
Ce que nous déplorons c'est que la construction
ko han famen woni lawol gadaangol do hendangol gam batte Allah himbe heba ya wartaji mudum hoya lawol faddeke don ko heewi kam won har kodor koji bim e paddargol ndiyam gadaangol tondi biyangol endan ndiyam dan hebay to victory num wadi ko fa handen celongol ndiyam dan heewi fa weji e der wurungo fu lati ndiyam wadi bonandaji di jom wakar mo kalami o min baa wadde hunde fu sana min doma fa ndiyam dan buyto dan beba so ɗan ɓeeɓi nde min koyta masiniji ɗum woni katapilaji ɗin endam ɗi gallude ñemen min gatta nokku min moƴƴina ɗum fa wooɗam. Nden min paaman te gacce o heedi min dar laabi ko wawi hoƴƴede. Joni oɗo kalanmi ɗo min nanayi fu mbiyaɗo maayi e nder ndiyam ɗam.
Pour l'instant nous ne déplorons aucune perte en vie humaine.
E nder laawol goto ngol do ni ɗum woni nimɓe wuro Suudure en ɓe kaali e wiide ko rafi ñibdiji e wadde gotaji to ndiyam ɗan ƴurata o saabi o bononda. Moutari Mahamadou ni yewtidi e woɓɓe maɓɓe, nani koɓe kaali nder majju.
Bangeje gonɗo ɗon ɓaali ɗen fuccaami baa ɓaade worre hoddaaki. Ko ɓuri ummingo hakkilloji himɓe kan woni gada on to himɓe tokkata no hunƴini sanne. Kulle bonuɗi no ɗuuɗi dey yonki fuu won ƴuway delle lamɗo yettaama. Minen ƴama he himɓe balloɓe gattanamin junngo ngam himɓe fuu ngalaana yaasin. To jotti fuu wala himɓe no ɗon gaɗa bawɗe maɓɓe ngam taɓɓo ndiyan ɗam. Kaɓɓini e paaboɓe ɓen ɓe gari dey ɓe bawta paabi himɓe fuu. On ngi'i himɓe gomnati on bum bo gari deki gite
mum.
Cuuɗi capanɗe jeenayi e jeetati kam woni ko saami. Ɗum woni dimma ndiyam ñaamuɗam le wuro to enda dogon kiriya le commune mo département Douchi région mo Doso. Nokkure nde ndu mbiyam millimétre ji hemre e sappo e nayi kam woni ko heɓi ndiyam jamma ɗiɗi yaade tati lewru uttuɗo woni koɗan toɓi. Mamman Turba maire mo commune dogon kiriya nani ko wi Abdul Aziz ɗan yumma dow majju.
Les quartiers inondables se sont vite remplis d'eau.
Bangeje mbowde yo laade endan do wonto ndiyam dan naati cuudde kinni no chama don no kuje godde sa naati ndo ndiyam dan endan dan warante fa kente. Ne wono ko min jamina hebe wurngom be bi hono dan do ndiyam be jeydo abada ko watto galleji chapande jedde joyi kanyum won ko dum memi se hisama himbe kotto kemi joyon e noga e nayon. Ne wono ko min bi himbe murto nder cuudi latidi ndiyam no wonder mudum kanye e cuudi latidi kandu konna cieki cieki gadi emu ciagal mun non ko min koji min jaari min gattoybe le cuudi le colton jangor mun nebe fube dillawi ton mabbe yehi to koreji mudum en joddo weke wobbe jeyde cuudi mun dito joddo weke min mata fu biado mayi e der ndiyam dan enda sabu wakati jonde warno tawana himbe fu no dari e koy mu'en
au moment où tout le monde était éveillé.
Nani umaki hijjotobe leddi meden Nigeria de to enda makka no woni e hore mun le nyama wodi umaki lanaji piroje din do no tokkondiri yero ni no ardido sigilaji fedde hawjinde jaaki hijjore e umura ndem wiri o holli wiide du jaka chaka balde didi fulanaji piroje tati woni ko umoto Kalilu Garba nani ko wi Jallo Mariama Kenda.
Pour le moment, on a enregistré 5 vols qui sont...
Johnny, voluji joy kanjari al-hajibe bem. Ndo jaki jiego kan won no tefe ibe tini yago. Do yago jiego o lewru ut. Kwa wata al-hajibe ujine nai kan hani jari. Njaki fu, no yara hano himpe keme joy e chapante jiego o. Baile gatade hitane hika ni al-hajibe ben gantebe chomu ila toranaji piroji wadi. Be gatana eruji jiego o neto wata... Jaki kindo no umoto e ruji joy. Hana hano dubi biti ito ko e gata e ruji. Noga enai ibe domi. Ko hodi nimin urta hano jaki joy. Denko mapen hijore hitane hika den. Sapo ego o yago editi.
Tour du 11-12 le dernier vol.
Nani dumani sabi ala jul e dumani capital lady met e Niger e hore mun ko chapante joy e jetati dum. Hore jo leydi on wadi andi nore yaade wiide tewteru ko breve e baccalauréa ko hikka dum dum woni hano hebbube duuday der mun denne kebal wadaay der mun sanne non dum woni do hemre chapande nay woni ko hebbe yaade nogay e jeegom e der hala gotangal do ni dum woni Isufu Muhammadu holi hali wiide ko dum woni Allah e faddudeji kebaade der jande di wadi ko sigila jande on hewta kana wodiri dum doni hano de kido do fedde abirabe sukabe jango hali wiide kando kay dum woni edun dara horebe ardibe jandebe Will Slaman Nasaratan nani ko wi Musa Hassan Domaju
chacun de nous dans la cercle de concert
moyen fou amin edun dara dum yude min sarabe suka ben endan yaade be syndicaji warde fa hande wallube wana suka be tan wadi hono rafi kebol mu en jande hikande edun tawadu konna murtere USN de jangobe de endan chagal mundu ko beydi bonde ni woni hono murtereji kewde ngadara fina janginobe ben endan nonni fa hande de sedi ama sarabe suka be jangobe horejo lady gomnanti himbe funo ken nenne joni o min baata wiide jangobe ben endan ka enta e janginobe won ko jande yewto jande yewa himbe fu nonni fa hande rafi kebol goldu wana hono gan suka be enna jangay tannon suka be wambe college e lycée naadu wi e USN murtereji mundi waddino ha
nonni go lewru bittido dum woni gure jeetati do sappo de commune mawdo mo miria region zender kambe woni kada hano jaaki laddeji mane choppino to kebe fo Mustafa Dandela kawjido filla labande loctorore miria de nani ko wiru Fay Amadou do dimma ko be ngadi do maccu
wana aiki lele mun
yi wallegi dimin gada nadi derti e sappo di commune miria liganle barahama jegaram bugaje komusawa il baraham garin tudu garin makisia garin kaikai garin ali garin rana garin malam bushuwaye he rigam barahima gada gidal gal min gadi der joda kale min cubi commune mumiria gansiri atcp no handi wi e wuroji ummatore hebama be torroto farbangere nimsitidde gan wakati jugon ci e to jama are wala wuroji din don kambe mburi famugo law ko wadi min cubi do wuroji di gan sadar maji gon gera maji fu farbangere rafi laban non nangata himbe
hanyar license after ne ake dokan sa
nani bien ana chudi radio labari e Niger 24 hautade dum woni journal biyetedo patriote 15 kambe la grifo kambe woni ko tawa e mabbe ki favare joni Allah e rafi jobol jangal ko be ngadai dum doni e do lawol goto gol journal biyetedo le courrier kando wari e mabbama sabe Allah sabe majum ganni hebande o mo sala dum woni ano pelle gom kawjide filla ano kokkol habaruji noni noddi ministere hawjinde filla habarnde yaade suudu hawjinde moƴƴinol kokkol habaruji ko attaɓe ɗi en cuuɗi maɓɓitama e dow lawol goto ngol ɗo ni e nder andinoɗe ɓe kolli e wiide ko sarusi kawdiriɗo janngal on no ɗon hengguite e wodde ko attaɓe lawol majjum hoƴama ministére ni hawjinde na ministre kawjiɗo filla habaruji on wakkati o ƴamti nano dow radio France International RFI o holli wiide ko sarusi kawjiɗo jaɓol itte on yiɗana e waɗa ƴewtaru mum dow filla cuuɗi kokkoji habaru woɗi kanko ministre on o holli faware joni ko ano jiidal no nato an caka maɓɓe illu altinere nde mbiyen ni e nder ko wite compte Twitter noni hoorejo parti biyeteɗo amen amine waɗi andinore yaade to ɓiɓɓe leydi e leydi yasin ko wiide ko parti makko ittama les parti wonɓe e laamu ɓen yeruninono Omar Hamidou Thiana wiri ngol lawol du hoƴa kenana alal bittingal ngal caggal ko hooreɓe partiji wonɓe e laamu ɓen nganno hawride mu en kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nani yewtere meɗen pindino hannde haltana dow natugol ley politique rewɓe meɗen Niger ɗum woni yaadu yeeso nduwe ɓe keɓi nder mum e saɗormaji ko tawalami ɗum woni koɓe cigili yaade yeeso ɓe rewɓe politique saabe majjum waɗi ko Balkisa Hamidou yewtidi e woɓɓe maɓɓe tawaɓe nder politique nani koɓe kaali
ellun lawol démocratie laamu muɗum naati e leydi Niger rewɓe ka en du kondan kolli koye mumen nder filla parti ji ɗi endan ɓe darake darde du fuu se en daari du kamɓe woni ɓurɓe wadde cuɓaki sanne sanne woddu laabi sariya hokkiɓe laawol ɓe keɓa nokkuje sanne ele filla politique o endan bako tawaɗo hannde nde en no wawi ede kulle kewɗe heɓama waɗama madame Husseini Hadidia laati directrice de cabinet ɗiɗaɓo mo horde leydi men Niger kandu woni horejo rewɓe PNDS Tareya
rewɓe no ngoodi ande min keɓi rewɓe ardinaɓe suudu kiite leydi mawnu he fedde hawjine e limode kulle leydi to laamorde premier ministre hemo horejo leydi
yaadu yeeso kay waɗi jande waɗama koto ko tawi rewɓe enna keɓi nokkuje mumen no haniri kanon woni no heddi sanne madame Gambo Mariama conseillére no endan mo lumana africa nani ko wiido majjum
kantel saji
deni yottake e gattol rewɓe nder golleji sayni ɓe gatte farɓangueji filla rewɓe na sigilaji go wakkatiji gondo cuɓaki maɓɓe latoto golle saɗaramaji ɗi fuu watta ɓe ƴamtino ko e maɓɓe dow iɓe bawi
gam batte wallude rewɓe endan ka endu keɓa ɗuuɗa ele kulle gatteɗe endan waddi ko laawol laamu goɗon hoƴanoma ele duuɓinaɗiɗi golɗo laawol laamu no woodi ko jacci e muɗum ko heewi sanne asanu elage mamman sani gonnoɗo e les fédérateur alternative espace citoyen to endan zender
le premier
no handi conseiller ɓe mairi gatte nder siri koƴol maɓɓe dow fii koƴol maɓɓe saɗarma no woodi dey bade worre ɓe kollo way ɗum suudu kiite haala kaado haala duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo laabi séria ngala no gollide dow fii sigilaji conseiller ji nder filla dow dimo ɓe kokkete dow laabi moƴƴinol majji do talki cuɓaki no haani kando sembiti
madame ben wahab aichatu kañum ndumo seede es rahama o wii hawritere mawnde waɗe ndaarore kewro yimɓe laati wonɓe no darani kulle rewɓe enna jiite caggal mum du kondan dimma kulle gaɗaɗe enna fuu wurtine faami
ɗo wonta kibaruji meɗe fulfulde tili en jettan Soumana Amadou e Oumou Oumar firtanɓe ɗi e ɗengal fulfulde joni wala fof ko mbawmi sana wi Adama Dawaci sigili ko kibaruji ɗi jotti en fulfulde kamɓe Issa Lawel tawaɗe dow machinaji kirten to jan hirtima
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yuute altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger